dutsindwa gufata icyemezo bikatugora mese ko dusenga uri munsi niduhinduke ayi mwami Yesu dukeneye ubutabazi kugira ngo twihane ubura kugira ngo duhinduke iki nicyo gihe duhawe kugira ngo twibase niba Yesu atinze urupfu rwa shoboka ese mwami nicyutakoze kugira ngo natutwione genderi mitima yacu uduhishuri ibanga ryawe ikibiswa kibura kugira ngo twihane kugira ngo duhinduke iki nicyo gihe duhawe kugira ngo twibase niba Yesu atinze urupfu rwa Yesu ateze ibiganza yiteguye